aaska boqoradii Elizabeth II oo September 19-keeda lagu qabanayo magaalada London ayaa caqabad dhinaca safarka ku keentay madaxda ka qaybgalaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Sanadkan waxaa kulanka kaalin muhiim ah ka qaatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka warbixiyay dhibaatooyinka waaweyn ee maanta dunida ka taagan.
Our world is blighted by war, battered by climate chaos, scared by hate, and shamed by...
Dunida aanu ku noolahay waxaa halakeeyay colaado, waxaa ragaadiyay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada, waxaa cabsi abuuraya nacaybka iyo sinaan la'aanta.
Duulaankii dalka Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa isaguna noqday mid si weyn loogu jeexjeexay kulanka sanadkan ee qaramada midoobay. Wasiirada arrimaha dibadda ayaana si weyn arrimahan u falanqaynaya. Geesta kale, Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay'adda caalamiga ah ee hubka nukliyeerka u qaabilsan dunida ayaa isaguna ka digay khatarta ka dhalan karta hubkaasi wax kumaada oo markasta faraha ka bixi karta.
We are playing with fire. We cannot continue in a situation when we are one step away from a nuclear accident. The safety of the Zaporizhia nuclear power plant.
Waxaanu ku sii soconaa marxalad aynu qarka u saarnahay in uu dhaco shil ka dhashay hubka nuclearka. Ammaanka ama ilaalinta nuclearka kaasi waxa uu ka lushaa gees wiilad.
Madaxda wadamada reer galbeedku weli waxay rabaan inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan wadamada qaarkood. Richard Gowa, oo ah mid ka mid a saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay, ayaa aaminsan in Ruushku uu saameyn ku leeyahay dalal badan oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
Many African and Asian countries have security relationships with Russia or economic relationships with Russia. And while they were willing to criticize the invasion back in March,
waddamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala waxay xiriir amni iyo mid dhaqaaleba ay la leeyihiin Ruushka. Marka xilligii laga rabay inay cambaarayaan bishii Maarch eena dhaaftay, markii uu faragelinta sameeyey umay suurtagelayn.
Hase ahaatee, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kamuu soo qayb gelin kulan sanadeedka madaxda wadamada qaramada midoobay xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres ayaa tibaaxay inaanay muuqan heshiis dhex mara wadamada colaadaha hubaysanay u dhexeeyaan.
I have no illusions that at the present moment
ma arko humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro in heshiisyo nabadeed ay yihiin.
Wuxuu yidhi, ma arko humaag muujinaya in marxaladan haatan lagu jiro ay heshiis nabadeed yahay kuwa aad u yar. Ruushka iyo Ukraine waa laba dal oo muhiim u ah wax soo saarka raashinka dunida loo kala dhoofiyo. Dagaalkooduna wuxuu cirka ku shareeray mushkilada cunto yaraanta. Waxaa kor u kacay qiimihii macaashada xilli wadamada geeska Afrika ku yaalaana ay la ildaran yihiin abaartii ugu darnayd ee soo martay muddo 40 sannadooda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ah ergiga abaaraha Soomaaliya, ayaa qiray inay macluuli jirto.
The famine is real and it's happening.
Macluushu waa run, waana jirtaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu hormood ka noqdo kulan caalami ah oo lagu falanqeynayo cunto yaraanta dunida ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa. Dalka Pakistanna waxaa qarqiyay daadad dhimasho iyo khasaare aad u ballaaran geystay oo ku fatahay magaalooyinka dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyay inaan sidii ku habboonayd loogu gurman Pakistan.
Waxaa ka taagan Pakistan waxay muujinayaan cagajiidka jawaabta caalamku ka bixiyay dhibaatada cimiladu sababtay iyo cadaalad darrada jirta.
Sanadkan ayaa ah kii ugu horeeyey ee dhammaan madaxda caalamku ay si toosa uga soo xaadireen xarunta qaramada midoobay magaalada New York tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ku dhuftay sanadkii 2020, iyadoo 2 sannadood ay na dhaafay madaxdu ay hanaanka maqalka iyo muuqaalka kaga qayb galayeen shirarka noocan ah.